It's a Ken Beats production.
Okay. Nice pull and in a dozen tune. Ken Beats, chiku veto sikiza. Baby, come put a hot stop on easy. I walk over in the world, look on the liquiza. In your number, you want to be a commissarize. I will give it a home, but some of them will have a home. Your original, hey, I want any people. Baby, man, I was so easy to see them catch. To see them, I see like a sucker, sucker, like a chima, then see my water, chill and wait. My lover, can't wait my medicine. Ya kwenda kale yanga wandwa la nekula wakomponi. I miss you my baby. Ya kukunde chane suti yanje my lover. Can't wait my medicine. Ya kwenda kale yanga wandwa la nekula wakomponi. Ya baby galo jango mbele kulu segele. Wala yuane la bisawa wala balala. Ambaso ganga na miro waso bini kwenkwa. Ya unku tuale kubeche tulia kumacha. Ya kumulati kwenda rino nyo wedo. Kufarwe na kula vende mbele sa nyuni. Nilipata bia kwambia kwamba nakupenda. Nilisikia moyo unadunda. Saizi ni muda ya kukwambia kusa. Ninakupenda kama unanipenda nimbie. Jenge mapenzi ya ukweli mapenzi. Mimi kupe mapenzi. My girl. Mapenzi ambayo wengine awana. I miss you my baby. Nagukunda chane suti yanje my lover. Kanku ite my medicine. Ya kwenda gale yanga wendwa la nekula wakomponi. I miss you my baby. Nagukunda chane suti yanje my lover. Kanku ite my medicine. Ya kwenda gale yanga wendwa la nekula wakomponi. Ikuma kuine mbanyi ni tuenje. Ochijenda wena mpuvara. Sigara haka timbura wuna kama vara. Bale chokola fama meje mpunama. Kanku mudomo tima mpurani kuchimita. Akamwenye hamiso kaguma kayonjera. Kunde wa mkugwa wanja nchurela. Mwenyera mwenyera kuwa ya mazita mabesi. Tungula musiamba hema pese na kumpenda. Taisi pulana zentusa. Avaliwa loza nsuma gide katesu kasa. Kambala gomo luju wenyina. Kali bitch, awe situ kuchikuwa. Baby kiriza kukwate kotogana. You my wanna know, jawari mulala. Amosu watu give you true love. Nobody can be like you baby. Siri kulika, siri kuyua. Ninyenda hali wanku vere hasikali. Awa kusumbu wamba kubisa kasa. Makume, mpaka mpaka mbalenzio mgongo. Kala lete fucho mkuweza kala tikid. Walai kwa galacho wala wanku wanila. Wala wakuzive kwa janguwa nuku kweke.